up and downs, ushazoea. Hatuna muda wa kucheka na ma fake friends. Kwenye life, tunasongea. Japo najua wanangoja tuteleze. Jikaze, usikate. Mana bila we, watu atakula mkate. Na usiwaze, kujikate. Watu picha hard na bado tunapenyeze. Kila time, viongozi kujongelea. Maovu kujenezea, bila ta kujongopea. Ni bora kuvalia dera kuliko kukosa dira. Utabaki kujutia wengine. Tukitusua riziki mafungu saba la tisa kujongezea. Masoi kujulizia ni wapi tulotokea. Shabiki kujongezea kwa kuwa hawana buri. Kusikie kiwatemea mista. Bila kujali hata niliko tukea. Changa changa zita kuchanganya. Ubaki tanga tanga taka majifunga kanga. Mana watakunyonga miti kuteleza. Kuna milima na mabonde, kupanda na kushuka, kukosa na kupata. Yani taji kujipanga, wasijaka kupanga. Ukayatumia mapanga kama njia kuzichanga.
Yo, how are you, Mr. King Kong? Every time and everywhere we get them, life is getting better and better now. Yeah. How are you? How's you? My home ground, man. How's you? Nikona mwanangu amo, how's you? We always kill the beat, you know. Cause we always the best. Yeah.